Patumba.
Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Jalapa Town.
Boss Panama.
Master. Fine gelo na vibe ya luchilo. Gai wako ipapita manzi kwa selo. Kali kapondo last muugia. Gaili na chisiga ea lifugu. Ni ila type wapopa kubupondo. Tupondo kutu ya tonse na tupondo. Numba imagine madamu wako antimwa. Tapali signal bata vika kwa nipena. Teti mkani kwi na jango kilwa. Chari na mailo wako shimika difilwa. Teti mponyo flag takudia marido. Jebele sharp na lamo ni kapa chungulu. Mbisemu baizin, zi sana liluba ya chini. Signal yonze ya wase chini. So teti mumbo ne mumu masetini. Naliangu kilwa. Naliangu kilwa. Mwana lipe munyama. Naliangu kilwa. Naliangu kilwa. Naliangu kilwa.
I don't talk that much. Even a clue yako you can't match. When we show up big match. Tuli na bapondo kwa kumanya babanda. Jombo saliza katale ya zanda. No wanda balalanda walwanda. Mwanda batese aka mwandaba. Swata ni John 3 this. Think guess what guess 7 in a person I guess wakey. Let's put more wakey. Talk less no blush shedding to a stone nigga. Mebo asela ndemu tambila mubaisin da sela. Pintu na temwa baka tema. Tintu van temwa padish kampena. Fashion killer no mubili wa doom. Chena chika de boom.
Ndisemu baisin zisa na liluba di achini. Signal yonze ya wase chini. So teti mumbo ne mumu masetini. Naliangu kilwa. Naliangu kilwa. Mwana lipe munyama. Naliangu kilwa. Naliangu kilwa.
Kilwa.
Naliangu kilwa.
Kilwa.
Ndifemu baizin. Zisa na liluba ya chini. Signal yonze ya wase chini. So teti mumbo ne mumu masetini. Naliangu kilwa. Naliangu kilwa.
Mwana lipe munyama.
Kilwa.
Naliangu kilwa.
Naliangu kilwa.
Kilwa.
Naliangu kilwa.
Kilwa.
Chick Pape.
African Music House Entertainment.
Youth Baby.
ZambianMusicSite.com.